mama yeho gusenga narira ndizwa nuko nabonaga na nzira nimi hari shimwa mana muremyi ukomeye zimbere yawe vuga ndi warakoze nukuri byambayeho gusenga narira ndizwa nuko nabonaga na nziri hari shimwa mana muremyi ukomeye zimbere yawe vuga ndi warakoze ninjewe Sangushima Yambayeho gusenga narira ndizwa nuko nabonaga na nziri hari isezerano ryatinda nirihere tegereza woye kurivamo na mambi hari Yambayeho gusenga narira ndizwa nuko nabonaga na nziri hari isezerano ryatinda nirihere itegereza woye kurivamo na mambi hari